muri make ko byagenze mu masaha ya saa kumi n'imwe n'igice haza hano mu Rwanda abantu bavuga ko baturutse mu nzego z'igipolisi cy'u Rwanda bambaye gisivire bari kumwe n'umunyamategeko w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RNC binjiye mu biro ibitangazamakuru bitandukanye ndetse na radiyo KFM ya National Media bakoreramo bari bitwaje impapuro bavuga ko bashaka gusaka aho abanyamakuru babiri b'igitangazamakuru The East African bakorera mu banyamakuru babiri bavuga ko bashakaga basanze hari umunyamakuru umwe ariwe Ivan Mugisha uwo nguwo rero bamwambitse amapingu bamaze kumwambika amapingu bamushyira ku ruhande banyuma rero kwerekana icyo cyangombwa cy'uko baje gusaka basabye yuko babereka aho yakoreraga iyo desktop barayifata barayijyana bafata na desktop iyo ndi munyamakuru batasanze ku kazi Johnson Kanamugire nayo barayifata byose barabijyana ubwo mu by'ukuri cyabayeho ni umwuka wabibye icyo umuntu afite ubwoba mu bakozi ba National Media Group company yo muri Kenya ariko samjidabi ya National Media Group ubwo muri icyo gihe rero ubwo ubu tuvugana ikiriho n'iki ni uko umunyamakuru bamujyanye n'ibyo byango n'ibyo bikoresho desktop yakoreshaga byose na laptop ye byose babijyanye.
Ese hari nk'icyo mwaba mukeka cyangwa se hari inkuru abo banyamakuru bashobora kuba barimo bakurikirana cyangwa se baranditse zishobora kuba intandaro y'iryo sakwa no kubafata?
Ntabwo mu by'ukuri abo bantu bavuga ko bari mu nzego z'umutekano bageze bavuga ngo turabashaka kuri kubera impamvu y'inkuru banditse kuko bisa nk'aho ntabwo basobanuye turabashaka ibisubizo ariko mu itangazamakuru nk'uko ubizi abanyamakuru baba bakora inkuru zitandukanye twebwe rero nk'itangazamakuru KFM ndetse na The East African twizera ko ibyo dukora ni ibintu bigendeye ku mategeko y'itangazamakuru ntabwo twavuga ko wenda hari inkuru yaba yarakoze mu buryo busa nk'aho butujuje umwuga ugenga itangazamakuru kuko National Media Group ni kampani isa nk'aho ifite background n'imirimo mu itangazamakuru ku buryo n'abanyamakuru bayo mu by'ukuri bakora bagendera ku mahame agenga itangazamakuru haba mu Rwanda ndetse no mu karere ndetse n'ibyo umuntu yakwiye kwandika ntabwo rero mu by'ukuri ntabwo tuzi ko hari inkuru yaba ifite ikibazo runaka abo banyamakuru baba babandika.
Fulgence Muhawenimana, umunyamakuru wa Radio KFM mu Rwanda, turagushimiye cyane kano kanya uduhaye.
Murakoze cyane.